Y'all gotta get it. wakati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumilie, kinitema itakuwa netari, tanipa na jali kitenzi nini. Tumetoka mbali, mazoea na usha kwa maua. Moro wangu mimi unauendesha, funga macho na masikia zipa, usiwasikie usiwasikie. Chubua maumivu ya niadhibu, kisa upendo furaha yangu kachukua. Unikosa ni adhibu na mwanadamu siku ntakosea, kukwacha sijaribu, wapi nende na mikwako nshajipia. Ila sifanye kama fimbo ufanane na timu, ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali, kwenye kamini mie tule mbegu na ugali.
Mazakale, oh, sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa,
fundi kitandani, soma nguvu kujikamua.
Zilipendwa,
unafika ndani, ujatoa masaa unachanua.
Zilipendwa,
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa,
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa,
kupiga chabo geto.
Zilipendwa,
kono na deto.
Zilipendwa,
che na kapeto.
Zilipendwa,
maje ina mobeto.
Zilipendwa, oh, izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
wanga chipolo polo.
Zilipendwa,
na magi ya kandoro.
Zilipendwa,
simba wa moro poro.
Zilipendwa,
tani spati sukari kuru kabisa.
Zilipendwa,
hivi upapi embi dogo latifa.
Zilipendwa,
babu tale wapi papa misifa.
Zilipendwa,
squeezy party ya tuenda giki bisa.
Zilipendwa,
mpira na pele.
Zilipendwa,
tanu na nyerere.
Zilipendwa,
achangedere.
Zilipendwa,
nyumba weke shima ba eti lazimishe aliyekukata sabuni kicherema
zilipendwa
mabanda ya sinema
zilipendwa
ikumba na mlema
zilipendwa
diamond na wema
zilipendwa hizo ni za mazaka
za zamani
sambulo mapepe kale
kale
lakini aso kidogo
zilipendwa
chaneli analog
zilipendwa
ofisa cyborg
zilipendwa
andame anod
zilipendwa
unani bipunku pigie umeiweka vote ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina unakwenda tisa nywele za kichini
zilipendwa
ochi za kwazima
zilipendwa
sena na beti
zilipendwa
bashite kwa jima
zilipendwa
izo ni zama za kale
za zamani
sambulo mapepe kale
Taba chani
zilipendwa
TV kwa jirani
zilipendwa
Adira ifani
zilipendwa
Sari haifani
zilipendwa
Ya nini kunichunguza naishi wapi
Zilipendwa
Nala chapate kwa maini ya umakapi
Zilipendwa
Kuto kunikali ya chini unangamati Oh ya rapi masikini kunize haki
ah, Samba mapangala
Zilipendwa
Kipanki kajala
Zilipendwa
Onyango na jangala
Zilipendwa
Lufufu mkandala
Zilipendwa
Nitunguli kisa pesa za mbongo Musimu wa makufuli
Bongo mani yondo
Zilipendwa
Sikinde msondo
Zilipendwa
Magari ya udongo
Zilipendwa
Abu waloi yondo Zilipendwa
Izo ni zama za kale
Nilivu maga sana
Sambulo mapepe kale
TV za kichogo
Zilipendwa
Wakina mani dojo
Zilipendwa
Kina iogo
Zilipendwa
Kina tupogo
Zilipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuongo popo popawa Suena Nitampata wapi
Zilipendwa
Suena Wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi ya mini dada
Zilipendwa
Miuno ya echi baba
Zilipendwa
Domo cha ijabu
Zilipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Zilipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa Melini Wasewa hambo Ifiyo kwa pibeja mini Wamamo jambo Wabete na muaporini Ndamjela jela
Zilipendwa
Kidali kongolela
Zilipendwa
Masi na zembwela
Zilipendwa
Jumanecha na fela
Zilipendwa Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mapepe kale
Kamanda dasinunda
Zilipendwa
Kalumanzira ndumba
Zilipendwa
Sibu za dole gumba
Zilipendwa
Johari naka numba
Zilipendwa
Maganda ba mo dia fok mi lauto Kusi dia kusamoro mrek yoko ado Teksi dia pante wolo te men no mo Sarinya Mane wendel ma begal ma sama karinya
fire, fire.
Dance like a dog. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. Deform you me, my lover.
Kosio,
shuku sheka, aya shumeka, oh yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera.
Yeah, you for there for me.
You for there.
When the boy dey hunger, I go die for you.
Oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, no mean say. If you say, make a put one up for fire. Fire, fire, burn. I go put one for fire. You know me say. If you say, make a put one like for fire. Fire, fire, burn. I go put like for fire.
Give me love, make a love. Make a love. There's no one above.